ZLatestMusic.com.
It's a wake up. It's a wake up. Be a danger.
El Boyka.
Spider. On the beat.
Wokukunge wapila neli utwana. Neli pila amo neli seli kuno tusana. Kona vasali kulu sila kelu kela kuno fabana. Kusa utwana. Kachena mo hote kulu chela selu nani. Zavalu siyezi. Mashami valu zavalu siyezi. Voku kumina. Mubata kulu chela Seba Lucy Yezi Seba Lucy Yezi
Kambe baba shwile mazuwaga Mine baba mubu kubane muka na tiwaga Kambe baba shwile mazuwaga Mine baba mubu kubane muka na tiwaga
Zibi saboni kamunu famubu kulimane wako na kuku isa mankunu Apepo falifasi upepi wa mapunu Fagusi yalifasi ukasi ya bufumu Muzibe kulizamu umalo iba shupa Nilikambe baba shule kambe kuliva kutia Mwalifasi kufumana beba sile mwakutia Vaze kisalimu muna kawela mwatupa Manyando mwalifasi kiba shembe abashwa Baluane laliluo nika yoki fazwa Lobali salito lilili mungi alitona Mutu kisifanu ukuzwe zangia utona Zemu eza alitavisi shame on you Muipata mwali vizola si kreste Zemu loya alisavisi hell on you Elidance pitiliza ubashese
Kambe baba shule mzuwaga Mine baba mubu kubane muka na tiwaga
Kambe baba shule
mzuwaga Mine baba mubu kubane muka na tiwaga
Kela ungata ngata Utisali lata lata
I'm a property a dead body We don't need anybody
Muskelo aloyana loyana Alulati kuzumana zumana Haliluwa zandata luna Zana nyandezi kubata ni maluna
In case you fail to fight for undone tradition
Weleka mbale jukuli mfume
Maliki that was better than you Tawaneli hasela wa maganyu
Everything was yo 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 Sikumwanyanga kumina kache kundununu Titisalifa pano Liluoza vashe mimi na kwano
Reality
Teni hulela fa Mwama bululu bululu Kunani anye mile muna mulu
Yo filika Halimuta misi yo filika
Liluoza vashile vashe mewaruna
Wukukunge wakila nelu utwana Nelu pila amo, nelu sili kuna tusana
Kono basali kuna sila kena kena kuna fapana Kusa watana Kachena mu, pote kulu chela selu nani Zavalu siyezi, mashami valu Zavalu siyezi, voku kumina Mubata kulu chela Chela Seba, Lucy Seba Lucy
Kambe baba shwile mazuwaga
Mine baba mubu kubane muka na
tiwaga
Kambe baba shwile
mazuwaga
Mine baba mubu kubane muka na
tiwaga
ZLatestMusic.com